Mke wa mtu huyo, ridhika ukipatacho, tamaa zako zitaniponza moyo. Kutulia, wataka nipeleka wapi, go, go, go.